Ubuqaphelana manga maningi ebazofuna ezakhe impilo he bakhalele yakhe impilo ayibo uzwile bathini bathini utengisimilo kuzundize he bahambile bazamile ngale ngoyibukela ishiye ayibo uzwile bathini bathini ena manga mani ezakhe impilo eyakhe impilo uzwile bathini bathini he kuzundize he bahambile bazamile ngale ngoyibukela ishiye ayibo.